This is an MUT Radio podcast.
Sikhathini madoda iyasha limhlopho reMUT Radio bathi ibhola lombhoxo. Yazi ngiyayithanda le ngoma ithi selivele landiza igwababa. Kophela ukwesaba. That's it. reMUT Radio fukuba ngene breakfast show. Iyasha limhlopho lithi ibhola lombhoxo right here reMUT Radio. Ayi sikhathini madoda. Ayi cha, ubusoka lo. Ngiyabona ukuthi uma wathathwa yini la. Ngiyabona ukuthi ngempela wathathwa yini. Ngeke ngakutshele ke mlaleli ukuthi sinalo iyasha limhlopho right here in studio this morning. Sikhuluma naye ke ubaba uHashe Limhlophe wama ke noMama Ngcobo. Asibingelele baba, thank you so much for joining us kwi MUT Radio.
Siyazibongela nathi kakhulu kakhulu. Siyajabula futhi mase sibona izingane ezingaka sisakaza.
Yeah, no, siyabonga kakhulu. Yazi ukuthi into endala kunina kade ayiqala le nto le. But siyabonga. Angifuni kumshiya ngaphandle uMama, sibingelele sikwamukele kwi MUT Radio. Thank you so much for us joining now.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga ukumukeleka kakhulu.
Ngiyathanda ukuthi la ubabe khona usali ma. Yazi into enhle le.
Ibhande nebhulu ngesilungu nithini? Ngesilungu.
Ngiyahambisana. Belt and trousers.
Kunjalo nje. Yiyo leyo ke bantababa.
Akuhlukwani. Lalela sazokhuluma kakhulu ngakho lokho because siyabukela kakhulu kunina othandweni lenu. Ngingabona angazi einyangeni nje kade kuthiwa 27 years ngazi ukuthi kwenzakala ngibhonsha
iwhite laphana. Hayi fake leyo.
Kwakufake.
Ayikwazi ukuthi ithi 27 years sinomfana omdala ona 42 years. Awazi ifake. Kukhona lezi nto enifa abantu abayifakayo. Abasebenza nje bafuna imali. Yebo, ifake.
Iminyaka miningi, more than 27 years.
Fake account le, aba fake account kavusiwe.
Siyabonga kakhulu. Baba
mhlawumbe lo ulingana nomzukulu wethu oqala.
Whoa.
Yes, she's 25. We are born almost.
Yayichamile ngempela iminyaka. Babu Hashe, Babu Ngcobo, thank you so much for joining us kwi MUT Radio. Siyathokoza kakhulu kuba nawe namhlanje.
Nami ngiyazibongela isandla sedlula ikhanda.
Siyabonga kakhulu ukuthi nje uqale khona la ekhaya eMangosuthu. Mhlambe ukhulele uwala KwaZulu Natal, ukhulele umfana nje wakhona la KwaZulu Natal. Mhlambe kuphi nendawo?
Empangeni esigodini sakwabiyela ubuko lomehlo mancane lwabo umhlanga yafa. Yebo.
Ila odabuka khona.
Ya, kula ngaqhathwa khona ngigida khona ingoma. Shaya khona isigini.
Hey madod, mhlawumbe abanye abantu bangabona nje sekumanje angacabangi ngumuntu lo waqhathwa uyinsizwa nje ukukhona. Mhlawumbe ungasibalisela nje mhlawumbe ngokukhula kwakho ukuthi ukhule kanjani?
Ngikhule ngumuntu othanda ukushaya induku. Ngikhule ngumuntu ofuna ukudlala isigince.
Yeah.
Bathi bemkhulela emakhaya.
Yeah.
Ngasama ukuhamba ngicela ukuthi kubantu uma ingathola ithini le fish oil ngiyacela. Kwenzeka ke omunye ubaba wazolithola wanginikeza ngase ngizakhela esami isiginci ngafuna iplang phela futhi nasemakhaya likhi iplang. Ngahamba ngicela iplang ngaze ngalithola.
Ikushuthi lento mculo into ekade nje iqalile kuwena nje from ebuncinaneni bakho.
Yes, ngina 10 years bengihlala intambo ezu-3.
Hey.
Yes.
Yay.
Angizange ngiqale isiginci ngokuthi ngisitshela ukuthi kuzoba umsebenzi wami ngasiqala ngoba ngisithanda.
Ey, ey,
njengoba namanje abanye bethe baba return ngithi ngisebenza phi?
Yeah. Return usebenza.
Usebenza phi ngoba mina ngizenzela into engiyithandayo.
Ngoba thina masikhula ke I was telling ama colleagues wami earlier on ukuthi thina sikhule sibukela o roots. I think kumina nje personally angikaze ngicabange at all ukuthi ngake ngikhulume mhlambe nehashe limhlophe. Ngoba masikhuluma ngehashe limhlophe okhuze ekhemisi. Umfazi omnyama. Like you ongakaze ucabange ukuthi lento le ungakwazi ukukhuluma nomuntu live. Ngiyathokoza kakhulu ma ukuthi ngempela usilethele ihashe limhlophe. Mhlambe mina ngikhuluma ngabantu engikhule ngibabuka ku Black and White TV. Mhlambe kunina ubani ababengaphambili kunina wawubukela kubona beshaya umaskani ngaleso sikhathi ubona uthi ayino. Ngempela lento le babeyiphila ngiyafisa nami ukufika kuleya ndawo.
No ngaba nenhlanhla ukuthi uma ngifika eGoli ngathola bo babuphushukela besaphila. Ngiyamazi babuphushukela ngokumbona ongani ziyamfisa. Nokhamba lomvaleliso. Yeah, ngibona ama artists amaningi kumaskanda.
Kumaskanda. mhlambe kokungumuphi unyaka ufike eGoli usazama indaba yomaskandi yomculo nje
kusho ukuthi mangokuqala mangiye eGoli bese ngahlangana nenye igenge enseleni yabona enseleni
oh yes
Richards Bay yeah ibisa kiwe Richards Bay lawo fana bangithola ngidlala isiginci ngihleli ngasemnyango nje ngisebenze ngimncane kakhulu hayi ngidlala isiginci bafike babuka hayi balalela hey ndoda yashaya isiginci ngithi hayi ngiyasama bethi hayi nathi shaya iginci
yeah
kodwa thina shaya lezi kagesi
oh yeah
hayi sinjani isiginci sikagesi manje hayi ngampela bathi wozobona ngaya la bariyezela khona hey ngamanga la bantu bashaya into engiswe redden mithi we behlale zithi sipho kwelo
abantu kanti yaphila le nto le
bang recruiter ukuthi ngibajoin
wow
because lo munye ubedlale elite guitar lo munye edlale redden maye befuna umuntu ozodlala ibass bamfundisa ibass ke
wow
kwenzeka kwafika igroup ibuye eGoli bebethi Mthembu Queens yafika lapha enseleni and then sayilandela mayiphuma lapha elokushini sabona uthi ngenapi sabalandela sasifike sacela umsebenzi
wow
basihleka
yey
besibancane
benise bancane leso skathi
bancane kakhulu
yalo
sathi ngeza nizobona la siriyezela khona asayishaya iginci bahlanya bafonela ibhosi yabo eGoli ukuthi yini kunabafana abashaya iginci yeza ke ibhosi yasithatha kuya kwethe Goli
yes ngaleso skathi mhlambe usuke empangeni uya straight to eGoli leli gama leyashela imhlophe ngoba phela igama leli angicabanga ukuthi mhlambe igama lakho iyashela imhlophe leli gama leyashela imhlophe livele kanjani
no emakhaya masikhula besiqhathwa silwa ngenduku mawusuzise ukuthi hayi ngathi usuqinile la uziqamba igama
okay
yes le gama bazokubiza ngoba uyakwazi ukubashaya mawungakabashaya bazolokhu bekubiza ngaleli lasekhaya ngaziqamba ke mina ngeyashela imhlophe ngathi mangibheka izilwane ezikhona ezifuywayo ngabona ukuthi hayi ashimalisuka kuyezwakala
kuyezwakala impela
ngiqamba ukuthi ngiyashaya
asuka nini madoda ngiyalithanda impela futhi lahlala ihashela imhlophe liduma umhlaba wonke namhlanje kodwa uthe uma ufika eGoli wabona intokazi
intokazi angiyibonanga eGoli
oh okay
yeah ngayibona eLimpopo
eLimpopo
eParabula yes
yeah
sasiyo performa khona ekseni nje sashaya iround nomngane wami uLetho Sikhumbuzo usikhumbuzo ubekade manje bese ugcine edlala neSarafina edlala lead guitar usikhumbuze mina enye intombazane ayi nami kwaqhamuka sisters ngathi ukuhlehla kancane wabuza lentombazane ukuthi ayazi lentombazane esathi ya ngiyayazi nawe uyacula hayi ngathi ukuhlehla ke hayi ngaqala ukuzibika kule ntokazi
suka
hayi ngoba sahlala umsho 10 days
ehe
wena umngane wami ngithi hey yamsomi
why you friends
khona umuntu phela osaba ukushela intombi imbize ngomngane naye sigcine ibiza ngomngane fika umuntu ayithatha inhliziyo
yeyi shaya abaningi mangaleso sikhathi nawe ubusemculweni ubu deep emculweni uyiculela nawe from eLimpopo
yeah bengicula from eLimpopo kodwa into eyenzeka ukuthi okay la njengoba baba fast forwardile uzazofika eGoli nje from ekhaya wayebalekile sasingasuke emakhaya sibusisiwe ngezibusiso zokuthi hamba mntana cha bebengavumi wonke umuntu befuna ukuthi sibe odokotela ube uthisha ube usambodi nje ngoba bethatha ukuthi umuntu oculayo ayikho vele nathi besazi bathini besinolukuluku lokucula kodwa singazi ukuthi uNkulunkulu usilidela kuphi so wayebaleka ekhaya nami ngangibaleka ekhaya so sayohlangana two runaways
yeses nibalekile
yeah sahlangana ePhalaburwa one morning ngoba ekhaya ukubaleka kwami nami besishawa mawuhambile uyocula nje bewubuya ushawa so makufika ibending recruiter uke Phalaburwa ngajabula ngoba mina ngibuye enkonko ngajabula ukuthi at least induku yayisazoke ibe kude nami
yeah
so ngaye Phalaburwa ekuyeni kwame Phalaburwa one morning ekseni be ibend besikuyo lapha bekuye yekhapula omunye ubaba bembiza uBrazef kanye nonkosikazi wakhe so masi ekseni bengizopheka thola ukuthi akuna fish oil
yo
so bathi ngiyothenga fish oil so la bebeyocula khona kuleyo arena kula bekune tech shop
bekune
tech shop
okay
yes bengiya lapho so kulang misa khona kubaba esemtshelile intombazane ukuthi ngiyacula kodwa bengadumanga naye futhi bengadumanga
leso skhathi
yebo umuntu waduma kuqala kimi naye mase sonke yimi
wow oh okay yeah okay wow yeah. I like that ngiyathanda leyo hey ihashela imhlopho sibonela le nsizwe yomzulu wabonthayi no nami ngiyathatheka la
angizange ngivele ngithatheke bantu bami kwabanzima kuyo baba kwanikela nje impela kodwa nje umphikeleli
yebo
bayifuna
wayazi
uthi bulldog yes so into eyenzakala ukuthi baba lapha for 10 days and ubaba eloku eshela mina ngithi umngani njengoba eseshilo
yeah.
Kwenzeke ukuthi angirecruitele ukujoin iband yabo angizange ngijoin okay. And azange kube nokuthandana okube khona so kwenzeke ukuthi ahambe ke and beyingekho indlela yokuthi angakwazi ukubuya ephalaburu ube uLazaro njengana enganalutho thototho
yeah.
And kwenzeke ukuthi mayefike egoli uthi wazama ukukonvinsa umnikazi wecembu ngoba ubengekho ukuthi khona intombazane ecula isephalaburu masingathola yena uzoleti variety emculweni wethu ngoba mina ngiphela ngishaya lezi zinyo zosolo zo disco and then bona bebenza u Roma scan ubathi umbhaqanga then ukungana bebeke ngakayenza u Maskandi but eudlala yebo so mayifike gold wakwazi ukuthi uthi everyday bekecela lo baba ukuthi baba le ntombazane sephalaburu uthethi kodwa uyahlanya umfana uyazi ukuthi kude kangakanani kodwa ngelinye ilanga uthi mayesho kanjalo lo ubaba umthembu wathi kusasa lokho kusayo siyahamba
ayalanga ni
yeyi wabuyela baba
sekwase ngilungumuntu
engakushiyi lo siyabonga kakhulu baba ngempela njoba kade ngisho ukuthi istory sibukela kakhulu kusona cause ngempela la yini khona nihlezi nindawona and siyathanda kakhulu thina leyo nto le sibukela kunina sibancane but ziningi ngomo osuzenzile baba eminyakeni yakho nje
namseze yangidizi
ezinye zazo mhlawumbe usayikhumbuli ngazi ama wazawaza omuntuza inkiyankiya you know all those songs engisayikhumbulayo nje nami but mhlawumbe ibhola lombhoxo ingoma entsha le
yeah
mhlawumbe usitshele ngale ngoma baba
no kukhona abantu abangaganwanga namanje ngokusa mara ukhona umuntu omthandayo usaba ukumtshela nje ngiyakuthanda kushuthu negwababa isondela uvalo leyashaya
yey oh okay
ma unesibindi kufuna lindize nje igwababa uthatha uthando ulijikijele njengebhola lombhoxo alibambe umuntu
sure okay ngiyayibona ke la ikhona indaba no asambe sekwingoma yakho yesibili wavuma uSomandla ngiyakwazi ukumuntu ohlezi khuluma kakhulu ngoNkulunkulu mhlawumbe sokhuluma ngakho ke emva kwale ingoma wavuma uSomandla exactly 25 minutes before u10 welcome to Ivuka bangene breakfast show it's the only way to start your day ne ashele mhlophe in studio nawe makufuna ukuthi ucomment
0681608832 Ushawe mini noma sikando sentwe ngihamba nayo lensizwe amazing x njalo bantu uyathanda uthanda kunjalo uzokhupha hi 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 hey uzokhupha yasha yasha police 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 Yeah.
Listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Pelitu Jehovah right here on MUT Radio. Vukubange in a breakfast show. It's the only way to start your day. Before that one, Mr. Glalingoma, Eti Wavumu Jehovah. Exactly 17 minutes before U10. Aye, can't you show it? I'm charging you on a high note. Gay Ashadim Shop. Baba, yay, let's go as U2 and Gilali. Guning if Uti Enga Kulumangas, Rokala Kulumang Kulunkulu.
Yes.
Was Billy, Usailama Piano, Manjo, Silo 3 step, Manji. And Okali. I was go painting push look at South Gala earlier on.
Yes.
Guningi, maybe Mastella Gabans Galazingo Manje, Wavumu Jehovah, Wavuma Usomanda, not
yes.
Jehovah.
Yes. Quando was Nabantava Consulunkul, number one. Quando was in Esonto, Umama, Usina passed away
too.
Umfanam Tal, my cano. Makoti wakhe walandela umamesala naye umfundisi. Umfana omunye sam adopter naye umfundisi.
Wow, so ikhaya nje elinobuNkulunkulu phakathi.
Yes,
kunjani? Wow. Hey, ngiyakuthanda lokho. Uyazi earlier on kathi sadlala lezi ngoma ake ngisho ukuthi cha ngihlulekile studio. Uyajive baba. Yey. Yey, amavosha shawa lapha. No, kanti ngijwayele ukubona even nama videos wakho bengiyibona nje recently yakho namadodana kathi nishaya lapha nigqoke nini ngathi benikush photo shoot. Ni jive impela ngiyasho ukuthi hey ngathi umuntu senki ngenike la lento uyifunde baba mhlawumbe uyibona stage lento adapter to engomeni nama piano no house music mawubona ukuthi ikhathi ziya ngokushintsha mhlawumbe ubone ukuthi ube versatile as an artist. That's what an artist is, by the way.
Yeah, kunjalo uma umuntu omculi kufuneka uzame ukuthi ufunde yonke imiculo ekhona uma ngabe uyacula ukwazi ukungena ngemelodi yakho kunoma imuphi umculo.
Wow.
Yes, kungakho ke uthola ukuthi ngumaskandi kodwa ngisebenzele abantu abaningi abangekho kumaskandi.
Abangekho kumaskandi.
Yes, abo the late uJabukhanyile.
Mm.
Umuntu maye kuthenga ethambo uyobulala umuntu ungavumi. Umuntu maye kuthenga ethambo uyobulala umuntu ungavumi. Ngeke ngivume. Hayi mina ngeke ngivume uyobulala umuntu na ungavumi. Kaka.
Hey, I know that's really something, Impela. No, siyabonga kakhulu. Thank you so much.
Ndodana, ngiyaxolisa ukuphula
ulimi.
Yes. Bazobe caba ngokuthi uhleli nefom kong yehashi. Awuthi bengizwe kahle mangizisho.
Ezakhe impela ubaba uhasheli mhlobo.
Yeah. Ngizisho kanje mangizisho. So phela temdingi usedelela lo mlungwana ukusikaza umuntu 7 inikhuluma nazo washela umhlophe lehlale enyoni ntaba masungudla ikwele laphuza lapha laziswa kangqongqo ngalelo lwasibala amatshela njengentondolo bodla kwenye kwekwese zulunu ukudaba imvula komhlaba qhisi sehlele dlana sabe konke madonsi ngihlathe bamhlathe iphonde ezinengangezomlanga mbadada asale mfolo zikwasiwa idumo zamafezi manje bathi mbuthela mbothimbu zekhakonyo kusho mina ngisho kuwe angazi ukuthi uswa kanjani ukutshelela ngathi ngishapho ngigrand ngimnandi ngifresh umasikando sentweni uyaphuma kanjani nje washaya amazathi yasithela tako
Maskando sentweni we ayi futhi ngiyakuvumela lapho baba. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Hey, yasho limhlophe esihleli nalo namhlanje. Ingoma ezintsha lezi uJehova uwavuma uSomandla ibhola lombhoxo. Siyithola kanjani lezi ingoma masifuna baba?
Siyatholakala kuzo zonke iinkundla ezikhona. Yes, ezinkundleni zonke iyatholakala. Okusho ukuthi from namhlanje konke kuyatholakala ngoba i-album iphume namhlanje.
Oh wow. So iqala la ekhaya.
Iphuma namhlanje. Iphume namhlanje. So iyatholakala kuzo zonke wonke ama platform, digital platforms ziyatholakala.
Wow, baba noma siyabonga kakhulu ngokusijoyela kuningi bese ngakhuluma ngenxa yesikhathi ngiyabona no producer bam khona bafuna ukwenza ngala, but thank you so much for kuba nathi nje even kuma socials. Ngiyazi mhlawumbe ungasitshela ma ukuthi nitholakala kuphi kuma social media cause sesaphila kuleso sikhathi phela ukuthi abantu ban follow wena nani.
Yeah
ubaba nimthola ethi hashile mhlophe ku Instagram, nimthola futhi ku TikTok nimphinde nimthole futhi ku Facebook as iyashela umhlobo. Ya mina ningithola as uMamncobo.
Mamncobo
online. Ya Lina nimthola kahle kathi Lina eBoni Ncobo. So as uMamncobo from kuMamncobo uzothola uLina.
Ngiyakhumbula njalo lelo gama lakho ngeleso sikhathi iBone.
Uzalwa Shemusa khasanyana uzukuthi bo.
Ukhala lomculo he. No siyabonga kakhulu ukuthi nisijoine ku MUT Radio siyabukela kakhulu baba kakhulu noma emsebenzini omuhle enwenzayo uqhubeke nje nomculo baba uphile by the way nami ngizalwa kamapholoba
hayibo
ngizokuveza lokho ukuthi cha uba impela wakamapholoba bengingakuviza
producer ngiyaphela
no siyabonga kakhulu
kufanele kuvele
ya kumele kuvele ukuthi ngufuzo
kuyazwakala nalesiphiwo ohamba naso nje kuyazwakala
awuzwa masibongile kakhulu uyashela imhlophe noma umncobo joining us ku MUT Radio namhlanje bekuhle kakhulu kudelile on MUT Radio good morning welcome nifu kuba ngene breakfast show it's the only way to start your day
this is an MUT Radio podcast